Tunampa Mungu sifa na utukufu jamani. Hey! Ai! Wapi vigelegele?